Yeah, thanks God. That's all I can say to all the ladies and my boys in them hood, brothers and sisters, and the all get survivors. So thanks for your support, niggas. Yeah, it's the coast, baby. You know what? Now check this out.
Mega kibao lishikatika, sauti yangu haikusikika. Ilie na washukuruni panipoanguka mkanibeba. Kenya, Uganda plus Tanzania. Na washukuruni kuonesha nguvu nesipenda onania. Sasa nina shout out kwa wandaaji wa mziwa. Thanks to the presenters na washukuruni ma promoters. Raya mloni kubari, toshe vimbo vya bari. Tudizeni mezo na GK niko sukoni. Uzako pidukani. Na washukuruni wapenzo wa mziki wa kizazi kipya. Thanks to my mama and daddy Kinondoni Lara. Temeke na mikoani. Thanks to plus wisdom. Kwa lipeni fidia nyi wa Tanzania. Tamana penzi lenu ni zaidi ya chochote kwangu. Bado sijafika jike na itali nguvu za ziara. Edha kwa nkifika na mantaji wenu msaada. Thanks brother good luck. Thanks Mr. Mafuru Joseph Kusaga and David Minja. Amulu Asan, Karen na Sare Ali. Much respect kwa baba ubaya na mgeta mwendo Selemani. Na jamsi nindi rugea ongoza jaaza. Skadi shupavu, mauti, keep it lil. Tripod media, African pictures na benchmark. Two eyes na tukiwanya online. You know what? Tuko pamoja for life. Magazeti, penzi wa mziki, umara wa pe mwangaza. Na washukuruni ma promoters, umiliki wa vyombo vya bari. MJ Record, Bongo Record na Mika Mwamba. East Coast Team, Professor Rudigo na Johnny Maundi. Clouds FM, Dede One, Magic na Kiss. Radio Free, Star Africa, thanks a lot. Na washukuruni sana, Radio Full Time, The FM na Channel 5. Mwingu Record, Papa Loving na Vieni Mengi. Na washukuruni na unipenda, jinangu na panda. Eshima yangu inasamba milele, skati tamaa, mora unongoze njia. Nipenda na nipenda nili keti zanti. Sasa niko mungani nite GK aka Bokasa. Wende chuki bombe kuisha nasa. Na washukuruni zaidi ma DJs wote ndani ya bongo. DJ Mari, DJ Venture, DJ Skiz, JCD, much respect kwa DYT. Kokote popote sitowasa au godu nigondwe. Sebastian Maganga, Josh na Bakari Sadiki. DJ Juice, DJ Neri, DJ Kedis. Muli bling 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 Sam na John Dilinga. Mina chifumba na di Abash Kidboy. Na DJ Majei yo. Senteni sana. Anakuja msuwa na panda kisha na msuwa na pita. Toka 97 jike NF23. Bongo badu na wakilisha kaka sukazi ndogo. Anko nimesota sana mpaka kufika hapa nilipo jike. Nasema thanks go. Kwa ni wengi tulikuwa na ora kini sasa wamekusha pote. Bazi wako mita ano wengi na otu wamekusha wazika. Nasema rest in peace D-Ro na James Orlando. Diri na masera una mamilio faliki katika kustuago. Kuna washukuruni sana Tanzania badu na fisiwani. Masera wote maskani na babongo mlo mamtoni. Nisema nivoni support jike isi kutagemea. Wema na ukali mwenu kokote ni tawenzi. Kame situ kuja kuwacha katika shiri na raha. Manezu mamu inongoze njama lengu angu ya tinie. Dapa madui ni wengi tunakila kote. Tuna mame tupaka. Lengu lao ni moja. This is the coast kusabaratisha. GK kunimanisa kama ikibidi kuntoa roja. Pukusarangu kwa usidiju idiama. Unyombe kwa ni GK ni konja panda situi ni nani wakumuamini. Wengi ni washikaji zangu. Mdomoni na chika nao lakini moyoni kumbe ni yoka. Wenye sum kari wanatamani kuniona. GK okome ni kunja kwenye sanda. Fana nizika. The fake niggas.